Allah samado sarrein chale salaat iyo faral sujoodale saliga nabiga sare dale safski ku xid ma sad khayrale Allah samado sarrein chale salaat iyo faral sujoodale saliga nabiga sare dale safski ku xid ma sad khayrale quraanka saxanba samanta le samada qiima saadale ishu soo degana soo niyo siradiya noor siyaadale